Umfanekiso weshumelinesine uYesu njengomntwana. Kumfanekiso ka-A sibona uYesu ebusaneni bakhe. Xa wayeneshumelinambini leminyaka wayesele thetha ngoThixo kwiinkokheli zenkonzo. Wayenokho ukwenza oku kuba wayengunyana kaThixo kakade. Okwesibini, iminyaka elandelayo xa wayesele eyindoda wafundisa abantu abaninzi. Babekho ababefuna ukumkholelwa uYesu, babakho nababengafuni ukumkholelwa uYesu, kodwa wathi uThixo uYesu ngunyana wakhe, uThixo uyise ufuna simthobele uYesu.